baby. Ay, 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 ay. My sweet love, baby na na na, urembo wako novyo waka kamata, na baki na na na, ah, where you fall, baby ay ay ay, uzuri wako novyo waka kamata, na baki ay ay ay, unavingara kama kenora ay, window apeke, hata kushawishi nyumba gari pesa baby, eti wakujenge. Baby tunza yako mini tunze yangu na usiwape na misi shi. Hey, naijua ni yao wanataka shi.
Ay 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 ay,
sitaki upote mini kukose.
Ay 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 ay,
siku zote na tuwe wewe na mie.
Ay 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 ay,
sitaki upote mini kukose.
Ay 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 ay,
siku zote na tuwe wewe na mie.
Chunga tama mbaya, baya. Aya na mjuzi yaya, haya. Unanifanya mini ziri tukutaba sam kila siku be. Tena kwa mwingine baby mimi sina ham. We ni wapeke, we peke no menifanya nibadilike. Weli nakupenda sana, nisikilize.
Sitaki upote, mini kukose.
Ay 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 ay,
siku zote na tuwe, wewe na mie.
Ay 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 ay,
sitaki upote, mini kukose.
Ay 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 ay,
siku zote na tuwe, wewe na mie.
Wanawe, naona kama nimetunukiwa bahati. Baby kwangu we the best. Hebu ringa basi wa kuone.
You the one unenifanya ni fall in love, baby. Na unajua siwezi kukuacha, sitaki na unitaka, baby, baby. Sitaki upote, mini kukose. Siku zote na tuwe, wewe na mie. Sitaki upote, mini kukose. Siku zote na tuwe, wewe na mie.
Over the gamble, over the gamble, over the gamble, over the gamble, over the gamble.